yamde jeedidi silmaaji capantati woni Conakry e lamurde Guine kon waktu unito Bamako lamurde Mali.
Ahmadou Barouba
teddube heribe refi fulfulde tobbe mawde kabruji men e odo Alkamisa imminabe sedeo fedde Afrique bangi hirnange no gonno e dawol hanki to Conakry lamurde Guine fandare gol dawol ko hebude njubbudi e happu sumgoji dewdi lawol ngam tottide lamugo siwile ne der leydi di e der be imminabe sedeo no tawa hore jogine Bissau Oumarou Sissoko e mbalo ngunjillu ko fiwti e jewte kaldal kawral ko fiwti e happu lamu faddeu ciagal saminere lamu Alpha Condé e joyi e lewru jeneburu hitande faltinde to Mali Goodluck Jonathan fewji dado fedde CDAO yottima hanki Bamako lamorde Mali gila o yetti o holli weltare makko e bamtugol golleji di e der leydi di ciagal de jukkoje nde fawno e leydi Mali mayen gartu hen e der kabaruji di balde tati tan o jogi ngam rendinde kake makko o yalta leydi Mali on ko latido jogido kongol Olivier Salgado o wiyete kanko jogi kongol minisma ko e der cimtol jagordo halfinado jokkondiral Mali e leydele godde o kabaru nantina hanki yilirde fedde gotago windere oni to New York dawlaji dentude America wadi cimtol Senegal hanki tobo mongo wadi e der Dakar lamorde Senegal e ko tari dum di toboli battini ko hewi e der leyde de ko wayno Kermassar e nokkuji goddi ndiyam dam no heddi ha joni yoga eggi e galleji mumen yoga na jewa peje Alkamisa nogas ego lewru jeedadi buru hitande ujuna jidi e nogas e didi teddube do bawdon wonde no bawdon wonirde bismillah mon e kaburuji di pudorto den koto Guine Oumarou Sissoko e mbalo gardido fedde leydi l'Afrique bangi hirnange CDAO e doftube makko hono Oumar Aliou Touré hore jo njubudi nde fedde hirnange Afrika e Thomas Boni yayi fewji dado fedde nde yiduno e lambe lamu faddeu hanki nogas lewru jeedadi buru hitandu junaji di e nogas didi be jewtidi e ko yewiti e tottide lamu go siwilen kettoden nultondirado men Conakry Mamadou Adama Diallo
Oumar Sissoko Ambalo Oumar Aliou Touré e Thomas Boni yayi ko lando lamu hakkunde colonel Mamadi Doumbouya be atti yidude e mum kapale Mohamed 5 gallure kaluma sibe yidi e Bernard Gomu lontido horejo jagorbe Mohamed Biavogi setejo Europe fi jonte be wi don be yidi e horejo Soudou Sardi en CNT be yiduno kadi e ambassade be leydi France leydi America leydi Allemagne leydi Japon e leydi Italy dun do fow wo ko alhali lamu hakkunde wu no ardorte ha subugoji wada civil en hetta lamu yawta fi mum gote mabbe yawtali jandiyan kobe erango kadi windaka humpita yimbe ben ko yawta der ton kon fow Oumar Sissoko Ambalo e Oumar Aliou Touré horejo njubudi CDAO i wi ko nakri alarba kikide Thomas Boni yayi mediateur jo on heddi Guine andintinen nyande tati lewru jeddaburu ujune didi e nogay didi kawrital CDAO leydi Ghana Accra fedde ne jabano dubi tati ko lam hakkunde ngun happino be jonni be lewru woyo be jonnu nyalande ne juuta e ko jaba Mamadou Adama Diallo Conakry RFI
Mamadou Adama Diallo a jarama e din jilluji keddoden ha joni taw ko fedde CDAO woni e wadde dum to Mali Goodluck Jonathan fewji dado fedde nde yottima hanki Bamako lamorde Mali gila o yotti o holli weltare makko e bamtugol golleji di e der leydi ndi ciagal nde jukkoje fawta e dow Mali Abdoulaye Diallo
Goodluck Jonathan fewji dado CDAO to Mali hewti hanki nyaloma Bamako ko e weltare gila to bo walla no weyo Modibo keta wi makko si en tugni mai kongudi mako arane weltare nde fawi ko e golleji fuditaadi ko e kanyum e lawol mako cakkitingol ko hawruno e horebe lamu fadde o malingu ko fatiri landinal sumgoji leydi ndi jikke en hen nde o landa holko lawol mako gol fibi e gol do o hollitu dum wana hunde hesere kono ko nelal horebe fedde CDAO tan yewtude e horebe lamu fadde o gu e dow landinal sumgoji leydi ndi to yarete wata sahabiyado wo fede hanki kikide nde o yetti o yottidi ambassadeur be leyde godde tawatebe e nder Mali hande e jango ma o yewtid e horebe lamu fadde o gu e yimbe politique e ko nande mun
koy nder ndi leydi Sahel keddoden ha joni to Mali kono ko berdibe lamu fadde o leydi ndi diwi wobbe biya radike yettano kongol saldu kono dental adunaru e nder Mali dum woni MINUSMA be kokki ko balde tati tan Olivier Salgado nda yaltata wertango leydi Mali ngalural sabi dum ko fitinal hali kono ko be chapande nayo e jenayo nanganobe to Bamako chagal bindi di o wadi kay e kontal makko Twitter njiburu kongudi wadi hakkunde MINUSMA Mali Côte d'Ivoire keddoden umuba
Eye sobe Mali, notumiri Olivier Salgado, o Faransinajo yaltingo kahello mako Twitter, kabaruji di sella. Unko bimbi, nyande beko nunkobe ivari nabe chapande nayo enje nayo, fawa ajude tu Bamako. Gila New York, denta ladunaru woni oni bangini anga weltare mung, sabunga pelita jetangal. Gulamu Mali, kuhanki hewtini nga pelita ngalbe jeti, ha e Daniel, cross lak goto e horejo sandu oni wonundu Bamako, woni MINUSMA. Unko fi, landa gololi vie Salgado, yetta nowo Kongo MINUSMA, yo yaltu kamape do ender bal etati. Konombe yesobe, andiniri ender chintol. Engandine, Olivier Salgado ko mandini e nder on Twitter makko ko andingol gila hitande ujunaje dide sappo e tati kabaruji yowitide be konun kobe be Abidjan fawabe jude e mum
tiagal nde lamu fadde o Mali nantini o kabaru be kokki jogido kongol MINUSMA balle tati ngam yalta leydi ndi MINUSMA jaabi may o muye Mali MINUSMA e nder chimtol beltaki e riwe golle jettano kongol e nder Mali MINUSMA jokkan gollude e mbawka mum ngam wallude jam e denago e nder wertango Mali ko hanki jam be mbadi goldo chimtol to togo tiagal janguji wattindidi di to rewo leedi ndi al hali o no jibi bibe diwal gal no egga gure mumen fewde e galluje mawde wala e nokkuje do denago wadi wala do be cikki denago no ton ardibe be no beida e kala saha peje de for nyasimbe horejo leedi ndi wadi jillu lawol gongol e gal diwal do yidi e yimbe dapaon wuro wongo rewo togo ngarten do e Senegal en kali e gardindi kabaruji di hanki to mongo wadi e nder Dakar lamorde Senegal e ko tari dum di toboli battini ko heewi e nder leydele de ko wayno kormasar e nokkuji goddi ndiyam dam no heddi ha joni yoga e gigalleji mumen yoga na jeewo peji ha do tolniden do Ibrahima Niaw
to e lamorgo Dakar ndiyam nati e galleji kewdi ha tenti e legal ngal kermasar dum non addi tampere e dow besmuli di astu sek goto e loribe e dam ndiyam
c'est la même chose kala hitande fu fotan e ndiyam dam laru ndiyam yiende no wadata ciyam min tampi minon min tampi jam sadir ma makka min gondi
hay min dam ndiyam sabima hewbe mabbe giggi kodorde mabbe Mamadou Ba
donc la ayi won e galleji goppi kodorde mumen ngam ya de bangeji goddi ayi won hen jalti nokkul men kebo yiddu tawbe ngodi ko nokkuji di ganduda ko do defate wala ko nokkul di ganduda ko do lawdise e gala do be ngoni ko mabbe jew nokku do luwi gam fodde hen
chercher de la location
hay so tawi hewbe mabbe jogino ma yaaka dum lataaki e biol Ibrasar
vraiment ren mo am nañ yaaka
e inde hitande kam be de min jogino yaakari mojjo sabo kanaluji ngasinomo do ono ndekete ko dum wari amen sabu diji umutode jahay e lede ko wani unité 13 14 kame unité 9 telloto do e der legal amen gal unité 3 masingaaji ngaddamu do kon nafata saba ndiyam dam alaada faana dum wadi min nyifi masingaaji di kala
e siftun goltan lamu leedi Senegal yaltinino ko ene tolno chapande jeetati milliard ngam fewnude laabi kermasar kono non dum hadani ha joni tampere ndiyam nan ton e kongol besnguli di Ibrahima Niaw Dakar RFI
e wiide meteo halfinabe teskade toboli wala jeertinde hanki fodde chapande jeetati millimètre tobi e nder lamorgo Dakar to Amérique paden teddube nguleki teskama ton no feewi e nder diwe kewde tolno nguleki ki koko beydi e on saha e bore ngam habade rafi waylo weyongo nde horejo leedi di Joe Biden jettuno lataki e yeso Congrès sabo wasde be kewale nder ndu suudu Joe Biden fodi alarba hanki hutorade ko sari hokkimo ko wondema horejo leedi America ngam jewde peje e wodo hal hali tampindo bibe America to Sri Lanka latima woni hankatin horejo leedi ndi Ranil Wickremesinghe wadi wondore mum hande alkamisa ngam wonde horejo jetato ardoto don de sourire wonde e dongre Asie bangi worgo ko hanki o suba to sudu sardiyankobe wonde horejo leedi ndi o mo yare e dubi chapande jididi tati